tubanjulire bituluma ku mwoyo ebitunyiga abakulu tubeebaza nnyo olw'okubanga mufuba tuba bulungi naye waliwo ensonga tebatutaase bagamba n'atutaasa yandi amasomero mangi ebisimbo osanga byawomongoka lwaki mmwe okwenyumya nga bwe mulina abaana abasoma ng'obulamu buli mu katyabaga tutukwatireko amasomero gaffe mukateeke ku mutindo gavumenti efuba nnyo naye abatuzaala lwaki obutafaayo wadde tweyabaddeko naye bino katubyogereko mutusonyiwe tetunyombye bakulu ebirungi bye mutukoledde mufubye okugunjula naye abalungi waliwo bingi ebibulayo olaba bwe nnyumyense mu kayunifoomu lwaki tombulirayo ku kagatto gavumenti bwe yatuweerera bangi obuvunaanyizibwa obwabwe ne basuula eri abakulu tubeebaza nnyo olw'okubanga mufuba tuba bulungi naye waliwo ensonga tebatutaase bagamba n'atutaasa yandi amasomero mangi ebisimbo osanga byawomongoka lwaki mmwe okwenyumya nga bwe mulina abaana abasoma ng'obulamu buli mu katyabaga tutukwatireko amasomero gaffe mukateeke ku mutindo gavumenti efuba nnyo naye abatuzaala lwaki obutafaayo Simbo sanga byawomongoka lwaki